Abaroma esura 14. Atali munywevu mukukiriza temumugobaganyanga nayera temuwakananga naye kwebyo byabusabusam waliwa kiriza nti ayinza okulya buli ekiriibwa naye atali munywevu mukukiriza alekerayo ddala okulya ennyama oyo alya buli ekiriibwa alemenga kunyomo oyo atakirya n'oyo atakirya tanenyanga oyo akirya kubanga Katonda teyamwegobaako. Gwani anenye omuweereza w'omulala? Mukama we asalawo oba akola bulungi oba akola bubi. Era ajja kukola bulungi kubanga Mukama yamusobozesa okuyimirirawo. Omu alowooza olunaku olumu okusinga olulala obukulu, omulala alowooza nti ennaku zonna zenkanankana. Buli muntu anywererenga ku kyalowooza okuba ekituufu. Oyo akuza olunaku akikola lwakuwa Mukama kitiibwa. N'oyo alya buli ekiriibwa akirya lwakuwa Mukama kitiibwa kubanga yeebaza Katonda era n'oyo atakirya akireka lwakuwa Mukama kitiibwa era yeebaza Katonda. Tewali muntu muffe abeera mulamu ku bubwe yekka era tewali afa ku bubwe yekka. Bwe tubeera abalamu tuba balamu ku bwa Mukama era bwe tufa tufa ku bwa Mukama. N'olwekyo oba tuba balamu oba tufa tuba ba Mukama. Kristo kiyava afa n'azuukira alyoka abeerenga Mukama w'abafu n'abalamu. Kale ggwe lwaki onenya muganda wo? Oba ggwe lwaki onyoma muganda wo? Ffenna tuliyimirira mu maaso g'entebe ya Katonda kwalisalira emisango kubanga kyawandiikibwa nti
Mukama agamba nti nga bwe ndi omulamu buli muntu alinfukaamirira era buli muntu alintendereza nze Katonda.
N'olwekyo buli muntu muffe alinyonnyolerako mu maaso ga Katonda. Kale tulekeraawo okunenyagananga naye mumalirire obutaleetawo kyesittaza wa luganda oba ekimusuula mu kibi. Nga bwe ndi obumu ne Mukama waffe Yesu Kristo mmanyi era nkakasanga tewali kyakulya kizira ku bwakyo wabula kiba kya muzizo eri oyo akirowooza nti kya muzizo. Bona kuwaza muganda wo olw'emmere gy'olya oba tokyafugibwa kwagalana. Oyo Kristo gwe yafiirira tomulekanga kuzikirira olw'ekyo ky'olya. Kale ekyo mmwe kimuyita ekirungi kiremenga kuvumibwa. Obwakabaka bwa Katonda tebuli mu kulya na kunywa wabula mu butuukirivu na mirembe na ssanyu mwoyo mutuukirivu byatuwa. Aweereza bw'atyo Kristo asanyusa nnyo Katonda era abantu bamusiima. Kale tunyiikirirenga ebireeta emirembe n'ebiyamba buli omu okuzimba munne. Toyonoonanga mulimu gwa Katonda olw'ebyokulya. Ebyokulya byonna birungi naye ekibi kwe kulya ekyo ekireetera abalala okugwa mu kibi. Kirungi obutalyanga nnyama newankubadde okunywanga omwenge wadde okukolanga ekirala kyonna ekyesittaza muganda wo oba ekimunyiiza oba ekimunafuya. Gwe ky'okkiriza kikuumenga nga kimanyiddwa ggwe ne Katonda. Wa mukisa ateesalira musango kumusinga mu ebyo by'alowooza okuba ebituufu. Kyokkooyo abuusabuusa bw'alya azza musango kubanga akola ekyo omutima gwe kye gutakkiriza era buli ekitava mu kukkiriza kiba kibi.